And domestic.
Against all enemies, foreign and domestic.
That I will bear true faith.
That I will bear true faith.
And allegiance to the same.
And allegiance to the same.
That I take this obligation freely.
That I take this obligation freely.
Without any mental reservation.
Without any mental reservation.
Or purpose of evasion.
Or purpose of evasion.
And that I will well and faithfully discharge.
And that I will well and faithfully discharge.
The duties of the office.
The duties of the office.
On which I am about to enter.
On which I am about to enter.
So help me God.
So help me God.
Congratulations, Mr. Vice President.
Aywa, Mr. Sisi, an bɔra sisan ka fanga ɲɛmɔgɔ n'o ye Jiri Vɛnsi ye a bɔra ka kali Ameriki jamanadenw ye. Awa, an yɛrɛ ye jaw ye sisan. E ye mun faamuya la politiki yɛrɛ na sira fɛ?
Ah, ni kɔni a yeli kɔni ka ɲi dɛ, a yeli a kɔrɔ fana ka ɲi. Mɔgɔ k'i kalen i ka jamana ɲɛ na k'a fɔ ko i bɛ n'i ka baara kɛ a ɲɛ ma, k'i tɛ mɔgɔ si janfa, k'i b'a kɛ a sira fɛ. Ah, o kɔni o ka ɲi dɛ. An ka Ala deli a ka ni ɲɔgɔn a ɲuman yɛrɛ o ka kɛ an fana fɛ.
Aywa, nga jatiminɛli la ni ye an ka jamanaw ta ka a lajɛ, i b'a ye k'a fɔ yɛlɛma bi don ko caman na, hali ni k'a sɔrɔ an bɛ ladegi kɛ. Aywa, sisan an ɲɛ b'a la Trump fɛnɛ bɛ k'a kali an ka ɲɛmadaw fɛ, an bɛ segin ka na.
That I will faithfully execute.
That I will faithfully execute.
The office of President of the United States.
The office of President of the United States.
And will, to the best of my ability,
and will, to the best of my ability,
preserve, protect, and defend,
preserve, protect, and defend,
the Constitution of the United States.
The Constitution of the United States.
So help me God.
So help me God.
Congratulations, Mr. President.
Sisan aw yɛrɛ bɔra ka ye cogo min na Donald Trump bɔra ka kali Ameriki jamanadenw ye min bɛna to fanga kunna san naani. A y'a yira k'a fɔ kalilisenw fɛ ani ka fara fɛn min ye jamanatigisigi kalata yɛrɛ kofɔw ye k'a bɛna yɛlɛma caman don Ameriki jamana taabolow la. An bɛna segin ka na aw ma ka na ɲɛfɔli kɛ aw ye u bɛɛ lajɛlen na. Nka sisan an bɛ kuma di George Atino ma, ale bɛna dɔ fɔ an ye. George.
Madam, i n'a fɔ an bɔra ka ye cogo min na Donald Trump ale ye kali i kale ani sisan Donald Trump a kɛra Etats-Unis ye jamana ɲɛma 47 ye, i n'a fɔ a kanubaw olu tun b'a la ka a ɲini cogo min na, ni i n'a fɔ Etats-Unis jamanadenw ye kala ta cogo min na novembre tile 5 tɛmɛnen jamana ɲɛma kala ta sen fɛ. O la Donald Trump ale san naani de b'a bolo waasa ka se ka kobolodalen kɔni waleya ani a kanubaw ani Etats-Unis jamanaden dɔw kumana olu caman kɔni b'a la ka a makɔ babu mun kan. O la dɔ la o ye o bɛ tali kɛ sɔrɔko de kan, sabula olu dɔw b'u kanbɔ k'a fɔ ko suma ani tajiw ani dongo do nafɛnw k'olu sɔngɔ yɛlɛla. O la sa u jigi kɔni bɛ Donald Trump kan a ka san naani nata fanga kɔnɔna la a ka se ka fɛɛrɛ ta cogo min na Etats-Unis ala jamanadenw olu fana ka se ka taga ɲɛ ni u ka dongo do hadamadenya ye nɔgɔya kɔnɔna la sɔrɔko sira o fɛ.
George Atino, an ka foli b'i ye. Sisan an bɛna taa Philadelphiekaw fɛ yen, maliden min bɛ wele ko Mamadu Ben Jabate, ale b'an bolo nɛgɛ kan, a fana bɛna ka na an ka ɲininkaliw jaabi. Monsieur Jabate, i ni wula. Bisimila. Ayiwa, bi kɔni ye donba ye Ameriki jamanadenw ma, jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan. Donald Trump bɔra ka kali Ameriki jamanadenw ye a bɛna fanga minɛ san naani hukumu kɔnɔ. Awa, e bɛ se ka mun fɔ an ye sisan?
Bon, Mariam, nin ye donba ye, nin ye don ye n bɛ se ka min fɔ nin na ko diɲɛ bɛɛ kan ka nin lajɛ, surtout an ka jamanaw Afiriki jamanaw ka dɔn fanga ye min ye ni jamanadenw ka sagoya o de ka kɛ o de ɲɔgɔn tɛ. N'i ye nin imagine ninnu lajɛ, nin imagine cɛ ka ɲi fo ka taa dama tɛmɛ. Président kɔrɔ, président min bɛ fanga la ani min élura, u kana ɲɔgɔn ka reçoit Maison Blanche kɔnɔ ka lettre bila ɲɛ, ka lettre sɛbɛn k'a bila ɲɛ, u ka don mobili kelen kɔnɔ ka na yɔrɔ kelen na ka na fanga di dɔɔni ma ka taa tranquillement problème t'a la i komi jamana kɔnɔ denw y'a kanu cogo min na. Mariam, ni machine ka ɲi fo ka dama tɛmɛ.
Ayiwa Bɛni, e yɛrɛ bolo nin bɛna se ka kɛ an ka jamanaw kan farafinna wa?
Bon, a bɛna na kɛ don dɔ la parce que diɲɛ donnen don ɲɔgɔn na kojugu. Donc mais ni an sera k'an ka mɔgɔw kalan k'an ka mɔgɔw lafaamuya an ka ese ka fɛrɛ minɛ coup d'état la ka fɛrɛ minɛ ko caman na ka dɔn ka institution ɲɛnamaw dilan. Ni y'a ye ni jamana ninnu bɛ se ka nin kɛ parce que ni ye san 200 ni kɔ de u ye institution ɲɛnamaw dilan k'a sigi. Donc e mana kɛ cogo cogo i tɛ se ka fɛn bɔ u ka institution ninnu na kuwa. Ninnu dilannen don ka bila ka sigi a kolo sigilen don ka ɲa kuwa. Donc pour que an ka se ka ninnu ɲɔgɔn kɛ f'an fɛnɛ k'an ka jamanaw institution minnu b'an ka jamanaw kɔnɔ k'u kolo giriya k'u kolo sigi ka ɲa kuwa. N'an y'o kɛ don min na o daa kɛ Obama ko a taale Egypte a ko an ma ko Afrique mɔgɔ tɛ fangamɔgɔ la mɛ a mɔgɔ bɛ institution baw de la institution baw de bɛ se ka jamana kolo sigi ka ɲa.
Ayiwa Mamadu Ben Jabate, an b'a ɲini fɛ i fɛnɛ ka to an bolokɔrɔ. An bɛ ka jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen sigi VOA banbara ka malikura kɛnɛ kan bi min bɛ tali kɛ Ameriki jamanatigi 47 Donald Trump ale ka kalili kan min bɛ ka kɛ wasabulon kɔnɔ Capitol la Washington DC. Nin bɛna an don jɛmukan tako filanan hukumu kɔnɔ. A ye to an ka jabaraniso ni radio fiɲɛ siraw kan. Aw k'an bɛ sɔni.
Y'a abonné VOA Bambara WhatsApp la wasa kunnafoni fosi kana fɔ i kɔ o ka nɔgɔn kojugu. I ka WhatsApp kɔnɔna la i bɛ taa statut lajɛyɔrɔ la. Yen i b'a sɛbɛn VOA Bambara. I b'an ka chaîne ye. A kɛrɛfɛ i b'a sɛbɛn ne ko suivre. I bɛ i tɛgɛ digi o kan. O la fosi tɛ fɔ i kɔ.
Ni ko seko de don ko ni ma se dɔgɔnɔ jamana.
I bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ ka bɔ Mali la, Laginɛ ani Burkina Faso.
Bi a bɛ wele wusulan ninnu na ko kɛlɛ b'a la. Hali cɛ dusukun mana kɛ fara ye n'a y'a kasa ka ban.
Fo ka taa se Sénégal ma.
Je dissous l'Assemblée nationale.
O fara angilɛ kalanin kan bamanankan sira fɛ.
Nɛgɛ ɲɛ kɔnɔntɔn o de bɛ yen is 9:00. What time is it?
VOA Bambara ka WhatsApp kan farafinna ni diɲɛ kunnafoni fosi tɛna fɔ o kɔ bilen. Ayiwa sɔmɔgɔ sɔmɔgɔ don dɛ a ci limanaw fana ma.
An balimaw a y'aw bisimila. Nɛgɛ ɲɛ 17 tɛmɛna ni sanga 7 ye aw bɛ VOA Bambara ka malikura jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen kɛnɛ kan min bɛ ka sigi bi Ameriki jamanatigi Donald Trump ka kalili kan. Sisan an bɛna Melania Trump n'o ye Donald Trump yɛrɛ furumuso ye ale ka tarigu mana labɔ aw ye nin waati in na min bɛna lase aw ma sisadani in na VOA Bambara tɔgɔla Modibo Keyita fɛ.
A somaw tun b'a wele Melania Jacknaus nka diɲɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Melania Trump la ni o bɛ tali kɛ Etats-Unis jamana kuntigikɔrɔ o furumuso kan. A bangena ka kɛ ni avril kalo 26 1970 dugu min na o bɛ wele ko Novo Mesto ni ale bɛ Sloveni yɔrɔ min tun bɛ wele ko Yugoslavi. A ka denmisɛnninya kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnyala dugu la dugu min n'a bɛ fɔ a ma ko Sevnica a fa o tun bɛ mobili feere kɛ nka a ba o tun bɛ fini izini dɔ la. Melania ale tun ɲɛsinnen don kosɛbɛ modikow ma a kalanden jɛɲɔgɔn kɔrɔ ni o bɛ Mirjana Jelansis kofo ale hakili bɛ o la. Desɛn tun ka di a ye kosɛbɛ a tun bɛ finikuraw dilan ni finikɔrɔw ye. Kalan min bɛ wele ko design Melania Knaus a ye a ka o kalanw jɔ ni k'a ɲɛsin manikɛnya ma tɔgɔkura la ni o ye Melania Knaus kɛrɛnkɛrɛnyala Erɔpu kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni 1950 a ka se sɔrɔli o baaraw la o de sera n'a ye Etats-Unis. Ka sanga ni a ka manikɛnya ye welew tun bɛ se a ma ɲɛnajɛ kɛnɛw caman na New York n dan b'a la k'a fɔ o sen de fɛ ani Donald Trump ye ɲɔgɔn ye. Melania Knaus ale kɛra Melania Trump ye ka kɛ ni janvier kalo 22 2005 ni ka sɔrɔ ka denkɛ kelen sɔrɔ ni a bɛ fɔ ma ko Baron san kelen furu kɔfɛ. O san kelen kɔnɔna na a kɛra Lameriki jamana kɔnɔden ye. Melania ka diɲɛnatigɛ yɛlɛma donna a la waati min na a cɛ o kelen k'i kanbɔ jamanakuntigiya nɔfɛ ka kɛ ni 2016 ye parti republikɛn kɔnɔna na. A ka sɔrɔ ka dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin a ma a ka kampaɲi koɲɛw la.
Ka da nin kan sisan an bɛna Judy Vance furumuso n'o ye Ishe Vince Alifeneka Tarigu Lame Niwatina.
My fellow citizens, the golden age of America begins right now. From this day forward, our country will flourish and be respected again all over the world. We will be the envy of every nation, and we will not allow ourselves to be taken advantage of any longer. During every single day of the Trump administration, I will very simply put America first. Our sovereignty will be reclaimed. Our safety will be restored. The scales of justice will be rebalanced. The vicious, violent, and unfair weaponization of the Justice Department and our government will end. And our top priority will be to create a nation that is proud, prosperous, and free. America will soon be greater, stronger, and far more exceptional than ever before. I return to the presidency confident and optimistic that we are at the start of a thrilling new era of national success. A tide of change is sweeping the country, sunlight is pouring over the entire world, and America has the chance to seize this opportunity like never before.
Aywa, sisa aya ira kafo femi ekiripo ye lubena mabe walasa America kana don ukana sika kirisira juguka. Awa kiri katiga atiga chukuma na nika sharia ulabato. Aya ira fena kafo abena America frandi. Lajeya kusebe kokolo munu be jamana konala ka dansigi uchamana Ameriki jamana ku sangorota ni kala yele sanfe soro kunka kiriko kunka anila kana kunka
lay broken and seemingly incomplete
kafara baraku ka femi bara yele sigi ye nyumana wala sama ukaseka lafya boda usoro abena ubara usinsi ni kujiji jamana dimbela
jeniyo. It fails to protect our magnificent law-abiding American citizens, but provides sanctuary and protection for dangerous criminals. Many
Femiye, Ameriki jamana dunye ukalakana ku akmana uka wa femiye tabulu sira kulungye mununi ulubitalike sharia soso walidoka dambesigi ula Ameriki jamana dun bela jele miseka lafya soro chugumina niye Donald Trump uka kalanka kalilikando yi akmana fene Ameriki kadanche kuka no yi immigration kuyi dunangunumbina sina matasira ufe usira ubina lakenye chugumina. Ani fene mauka dusira jelinka akana kesira la kuluni adasira uma kalurindi noru gelea munumbe sira ku kan sina mata sira fekana Amerika kono
we're still suffering from a hurricane that took place many months ago
our family is gelea ye minkera sanji ku kasara ye akmana ufene kan wati na mamunu ye gelea soro kono kafara Los Angeles tasma kasara mamunu fene gelea soro koro de mebina du kulu ma chukumina kafara Amerika jama kulu ba ubela jelenka lafia boda u kasigidaula kingono naula ni mara
They don't have a home any longer. That's interesting. But we can't let this happen. Everyone is unable to do anything about it. That's going to change. We have a public health system that does not deliver in times of disaster, yet more money is spent on it.
Nafulumugu munu bora kabla mamunu ye kasara usura sanjiku ani gele awara ula furuba sara ufe. U nafulumugu munu ni ulu matema uteme sara ufe. Sega sega libe na keko ka ulu koya unyayine ka maubla uka hake ukono. Munu ye kasara soro inapo sanjiku kasara minkera jinasa miya. Ani kafara gele awara uka sigida ukono. Awira nyabala chukumina akoninga kuma kaumbe ka kumbe ni tigere kai Ameriki wasablun konona la machama ne kelendo kukaniso dia irakula
and all of these many betrayals that have taken place and to give the people back their faith their wealth their democracy and indeed
kabena lafia bodadi mauma femi mogo yereka beje fanga minachugu ye okasiguma limania kana maula lafia bodaka na soroka yirwa.
Our liberties and our nation's glorious destiny will no longer be denied, and we will immediately restore the integrity, competency, and loyalty of America's government.
Wa femi ya Amerika katanga yeye akawulika juu fanga dobe na ben uma ta Amerika la sigi Amerika jamana duma.
And I've learned a lot along the way.
Akwa ifencha mambadi famu.
To reclaim our republic has not been an easy one, that I can tell you.
Kakeni Amerika jamana maraire tabulu ye ni sandama donu nukono. Aye minu famya. Anika fara Amerika jamana donka girama horonya la signi mauma. Mimi willing lekana ku freedom.
An assassin's bullet ripped through my ear. But I felt then and believe even more so now that my life was saved for a reason. I was saved by God to make America great again.
Awira nyebe jala chukumi na bela jele ni so jale ndu jamana tiki idun la trompu kwa nimbeka kumbe ni tigere kanyi nimbeka wara wara kosebe wasablu mko nala ni watina.
That is why each day under our administration of American patriots we will be working to meet every crisis with dignity and power and strength. We will move with purpose and speed to bring back hope, prosperity, safety, and peace for citizens of every race, religion, color, and creed.
Munube jamana konna la nulu dobe talike la kana balia uni tabulu wero ka munu bela jilimbe ke gelea ya Ameriki jamana duma amena fereke kadansi gula. Waya iraka fo samba flani muka aninduru okera de inafo Ameriki jamana ka ira mahoron ya soroli kukura udu.
It is my hope that our recent presidential election will be remembered as the greatest and most consequential election in the history of our country.
As a victory show, our nation is rapidly
behind our agenda with dramatic increases in support from virtually every element of our society, young and old, men and women, African Americans, Hispanic Americans, Asian Americans.
Fuli abekulasi Ameriki jamana dumbe la jile mamunu ye farafinyo, munu mbora Mexico ni Ameriki jamana dundu. Minu ye mafaraje uye, Ameriki che, musu, dimse ani makoro. Fuli kankerengrene, niye jamana tiki Donald Trump ka uye kata Ameriki jamana dundu. Kiling giling bela jile ma. Kerengrene yala, Spanish munu be jamana kono.
That you have
ani kafara gulufima munumbe Ameriki jamana kona la munumbe jati jamana dongfe aire kafora.
I've heard your voices in the campaign and I've
heard your voices
in the years to come. Today is Martin Luther King Day and his honor.
Akumana fene Ameriki farafunka mabaka mimbe wili ku Martin Luther King nuka sayanya na mayali dun ufene bena bima nubi be janvier kalukile mpama. Akafoko Ameriki jamana dunga sukukan kubena ke sukukan ire ire ni nafabena bo Ameriki jamana dunga ni kera jamana tiki Donald Trump kala siliye abeka minke sisa dani ina Ameriki wasablu mkono Capitol la Washington DC.
National unity is now returning to America and confidence and pride is soaring like never before. In everything we do,
Danaya, Obena Krokoraya, Ameriki Jamana Dung, Reklingle, Belajima, Castigu, Ugeraka, Dameu, Anuka Tabuluma.
We will not forget our country.
Wanyinatenake, Ameriki Jamanako. Wanyinatenake, Ameriki Jamanaka Sharia Sunko.
Our God.
Wanyinatenake, Ameriki Jamana Dung, Reka Alako. Mimbeka Kenny, Misodiani, Tigera Fokani, Watina, Capitol Konala.
Today I will sign a series of historic executive orders. With these actions, we will begin the complete restoration of America and the revolution of common sense.
Kabe Ameriki jamana den kelin kelin bela jelen fu ka fara Ameriki marabaga ukan ka se sharia tiguma ulika jo mi bena keka Ameriki sigi atuko korola ani fene femi Ameriki danche ko yi kama nyina uko baro bena ke ukunye kunku. Ni ye jamana tigi Donald Trump ka laseli ye min be ka kɛ Capitol kɔnɔ.
And we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came.
Kabena wuli ka joni fero tɛ ko baraw tɛna lasumaya bena tɛmɛ ni baraw ye sisan mɔgɔ miliyɔn caman minnu ni olu be dangarili walew ni taabolo juguw kan ka kɛ u bɛɛ lajɛlen na segin ka taa u bɔyɔrɔw la.
I will end the practice of catch and release. And I will send troops to the southern border to repel the disastrous invasion of our country. Under the orders I signed today, we will also be designating the cartels as foreign terrorist organizations.
Kaye Abulu Nobla Gafi Dola Gafi Mimenake Kanyeshi baarakɛla cakɛda sow ma min be wele ko kota walasa ka se ka dɛmɛ don olu fɛnɛ ma u ka baaraw kɔnɔ.
And by invoking the Alien Enemies Act of 1798, I will direct our government to use the full and immense power of federal and state law enforcement to eliminate the presence of all foreign gangs and criminal networks.
Ni waati na a bɛ ka kuma fɛn min ye maa minnu ni olu bɛ karogɛlɛya ni nigɛlɛya waleyaw kɛ ani maramafɛnjugu bɛ kɛ maa minnu bolo ka taabolo jugu kɛ jamana kɔnɔ sariya kɛrɛnkɛrɛnnen bɛna ta o koɲɛw fɛnɛ kan ko walasa lafiya bɔda ka di Ameriki jamanadenw ma Ameriki kɔnɔ yan.
I have no higher responsibility than to defend our country from threats and invasions, and that is exactly what I am going to do. We will do it at a level that nobody's ever seen before. Next, I will direct all members of my cabinet to marshal the best powers of the
disposal. Kabena baramunu mena talike tabulu kan wala saka seka Ameriki jamana jeme kake Ameriki yerei wabena ke minyo goma delika kafe uwa mgo bina uye akabara un anaka tabulu la.
The inflation crisis was caused by massive overspending and escalating energy prices, and that is why today I will also declare a national energy emergency. We will drill, baby, drill.
Family, America is not frankly. That's the woman who is now. The man, I mean, that's the woman.
America will be a manufacturing nation once again, and we have something that no other manufacturing nation will ever have, the largest amount of oil and gas of any
country. Olu fɛnɛ ka baaraw bena sigi ka a lakolokolo k'a jiji cogo min na a bɛ ka kuma o kan n'o dɔ bɛ talikɛ cakɛdasow kan minnu ka baara dɔ bɛ bɛ taji bɔli ma wa ko Ameriki bena baara kɛ min bena ma caaman kɔni dabali ban bawo Ameriki bena kɛ Ameriki yɛrɛ yɛrɛ de ye min ɲɔgɔn tɛ diɲɛ kɔnɔ.
With my actions today, we will end the Green New Deal and we will revoke the electric vehicle mandate.
Femiye wuli ma femiye munu ni olu bi la bara ni kuran ye na bi wuli ko voiture électrique nazarakana akmana oka na fuluba mugu mi mena boku bara ofene jiji abeka ulase ni watina ni ye jamana tiki Donald Trump ka la seli ye kabo Ameriki masaya so kono na kofe Capitol kono no ye wasabluyi
buy the car of your choice. We will build automobiles in America again at a rate that nobody could have.
Ni watina pemiye chakeda suba uye munuka bara benendo bulima fonglani ma no yemobu uye abeka kuma uka. Bara chama bena na kadi Ameriki jamana do machugumina. Bekmala uka ni watina kuma nyafo uye chugumina. VOA Bambara ka Malikura jamukan kɛrɛnkɛrɛnnen kɛnɛ kan min sigilen don bi janvier kalo tile 2025 jamanatigi 427 Donald Trump ka kalili kan Capitol kɔnɔna la Ameriki wasabulon kɔnɔ. Nin waati na a bɛ ka kuma an ye fɛnɛ fɛn min ye lɛnpokow ye ni an k'o ma ko taksiw.
For this purpose,
o nɔgɔya da bɛna di cogo min na jamanadenw ye.
External Revenue Service to collect all tariffs, duties, and revenues. It will be massive amounts of money pouring into our treasury, coming from foreign sources.
America jigine soba anu ye trésorier ye nafolo bamugu min ni u be bila ye ani a be labaara jamana tɔgɔ la be ka kuma u kan waati na.
My administration will establish the brand new Department of Government Efficiency. After years and years of illegal and unconstitutional federal efforts to restrict free expression, I will also sign an executive order to immediately stop all government censorship and bring back free speech to America.
Sanchama ko ogele au kofe kakeni mauye munu ni uluti se kuyera masoro kakuma ni kuyera labla awa kabe na sharia sprow sili senka ka Ameriki jamana la sili atuko korola awa kuma labla lenka di bela jele ma mimbi foko free of speech ngilekana mau kase kuyera masoro ni kuka hakli na uchari.
Be weaponized to persecute political opponents, something I know something about. We will not allow that to happen. It will not happen again. Under my leadership, we will restore fair, equal, and impartial justice.
Gelea mununi ulu temena sa damadon nununkono no dobe talike sharia ko kunka mauka hake udamakelika ko onu kontena ketugu wa aleka pangamara konona la kabe fereni dabali bela jelentige bela jelenka bleka hake kono bingana ke mukoshika.
I will also end the government policy of trying to socially engineer race and gender into every aspect of public and private life. We will forge a society that is colorblind and merit-based. As of today, it will henceforth be the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female.
Femye hakeko ye cheni muso uluka fanfe no ye ka muso ni che ubela jelen bla kwa hakeko kono awa no bi la ko don che walma muso kabena Ameriki jamana la sigi okulu kono la oye de ka foko fɛn min ye hakilina wɛrɛw ye ni o bɛ tali kɛ taabolo wɛrɛw kan k'a bɛna dan sigi olu bɛɛ
lajɛlen na. Nin
waati in na a bɛ ka kuma Ameriki jamana finitigiw kan ani fɛn min ye covid bana ye gɛlɛya minnu binna o koɲɛw kɔnɔ ni maaw ye caman ye degun sɔrɔ o kɔnɔna la. Hakilinaw ni sariya minnu bɛna ta ka maaw bila u ka hakɛw kɔnɔ ka lafiya bɔda di bɛɛ lajɛlen ma.
Fɛn min
ye hakilina wɛrɛw ye jamana yɛrɛ kɔnɔna la jamanadenw ka taabolo fanfɛ ko dan bɛna sigi o taabolo dɔw la min ni Ameriki jamana yɛrɛ ka hakilinaw tɛ
ta
wa ka wulikajɔ ni fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ Ameriki jamana jugu k'olu kɛlɛ. Kumi au nyeba la chugu mina tigere foka ani mauka ni sodia uko ni dugulike.
Like in 2017, we will again build the strongest military the world has ever seen. We will measure our success not only by the battles we win, but also by the wars that we end, and perhaps most importantly, the wars we never get into.
Akumana aka jamana mara san fɔlɔ kan san baflani tan ani wolonvila a ye hakilina baaraba minnu tun ta ka Ameriki jamana dɛmɛ kosɛbɛ ko olu bena to senna ka baaraw kɔnɔ 2025 la walasa ka se ka Ameriki jamana la yiriwa inafo ale tun y'a kɛ cogo min na san 2020.